wa mama
Matuke kumina nana muye wego mi
Mayombanya truwe na muiza wa mama
Kukeva jadhi javasta ni fasare
Kusheregea swimi ni mama na miakie
Kukeva jadhi javasta ni fasare
Kusheregea swimi ni mama na miakie
Mama yangu And Agnes Best is ya mama
Security
was on the Wampaga
police.
We were on the side. Business